fomoɗo e gari kon ɗo kettino habaru sukaɓe matorɗo studio kala gwaddantawo gueccire mona ko an hobaru o Aissa Madda Demmonde Abdoul Mouni Fof mo Abdoul
jamni walla kay Aissa habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore asaway o
nder habaruji ɗiɗi hande ni min puɗɗiraɗi dow filla ɓiɓɓe bomɓe natuɓe nder wuuro gaygoru asaye bittiɗo 17 lewru avril nder yewtere pindirol meɗen min gaɗa e filla sukaɓe ummatore gomɓe no jaaha nder nokkure ittonowaɓe feroɓe to garinkaka nder région maraɗi eɓe ekkitine golle hano wakkati mumen kantira nay on fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw hande ni leydi Niger wonno waɗa julɓe narral caka ɓiɓɓe leydi kanon pelle murtuɓe gala e leydi din en hanne seytan no wodi himɓe jogiɓe kaɓorɗe bonɗe ɗe annaka no nata nder gure e jana e himɓe
non jaati waɗi Aissa 17 lewru avril tan duuɓi 2020 e laso e goo ni har yande 5 lasara ton anden ni bomɓe gon gari kippiti sire gaygoru ton ni nder commune Desa région Tilbéri hano neɗɗo jeeyaɗo e sire degon du haaliri ɗum himɓe 19 mayi nder hippitirde e nden kettino ko wadda firta e ɗengal fulfulde
ko ɓiɓɓe bomɓe ɓe gari dow laabi tati ɓe dari lawol bosoro lawol anzuru lawol Desa laabi ɗin ɓe maɓɓi ɓe gardi e moteje ɗuɗɗe fa nder yamde 5 lasar koɓe naati nder wuuro ɗon moɓe potti fuu ɓe pellan ni noon gere kay keɓi doggude nimɓe 19 woni ko maayi gere e sumayere wondi ko wara nder wuuro gaygoru ngo nimɓe ɗiɗo go mbowi warede ɗon illukengal ministre kawjiɗo filla sogeji e ndenagu yehi toon kamɓe ministre kawjiɗo nder reedu leydi gouverneur e préfet jeeyi ɓe mbi ɓe koƴanan ɗum laabi filla hakkillo fukkiko kay waddatake jon kay komin elata ni allah heƴu hakkunde am
ñalaane ittanaane leydi allah allaare nder duniyaaru waɗaama alkamisa laso imma ɗiɗi lewru avril hitaane duuɓi 2020 e laso e go'o semme haale batu hikka guuni woni wurnitidde nokkuuje baatuɗe sukaaɓe gomɓe nder fedde JVA fedde daraniine ladde e jaaye ɓe gaɗi sigilaaji kewɗi nder CEG 13 mo ñamay min kettino ko mouhammad bachir habibu o haalani bannimen asuma aboubacar ko ɗum firti ɗenngal fulfulde
ano minen renoɓe jaayi e laddeji ɓe koƴi aadi e suɓaade l'école o ɗen godi du walde amin nomin ekkita sukaaɓe ummatore e tokkitaade ɓe nder mum laataade renoɓe jaayi e laddeji illu nder duuɓi 1996 nom laso e ɗiɗi lewru avril fuu hooƴaama ñalaande ittanaande ngam reenude leydi hitaande hikka nde koro haala mum woni wurnude leydi amin ko hokkimin laawol aawude leɗɗe ba ko leydi Niger no leydi noon ndi tenera woodi mum sanne e jiiɗaamin aawol leɗɗe ley mum no huunde noon ko woɗi kaa noon nde leɗɗe aawaama du kaana yoppireede ni ni ngam huunde yonkinta fuu no hani
hinneede
Aissa to enden ni ɓelle yara nder wakkati lewru sumayere de enden ni sukaaɓe ummatore heewɓe no naata connol galas o enden saale amadou suka ummatore noon tawaade to enden ni ɓelle yara no tawaade lumaako gu enden omo wullira du fa hannden kaɗol waɗɗaade dow motoje yiilo ko watta to enden ni nder cakantaraji ɗe enden du fille laawol juɗɗinde hakkillo fukkiingo ngam o wi'i koye ɗum haɗa himɓe ƴuwowa to enden ni nder ciye goɗon ngara caaru galas o enden he maɓɓe jaha conniroa woɓɓe en kettino ko seydou abdou waddi firta e ɗengal fulfulde
eɓe keewi sukaaɓe ummatore wonɓe le commune belle yara noon lumakuji muɗum en wakkati mo sumayere wari heew maɓɓe du konna fuu sontanani galas galas odu konna ɓe jahatana wuuro e wuuro eɓe cotta waɗum allah e wuuro ɗi ton ngala kuransa ko heɓa galas éliyasu o suka jeyaɗo yulwa kiloji 12 e belle yara o wi nden ko moteje farda kano dow moto makko o yahanomo sonna galas e nokkuji ɗe enda
pamaroy koye buuɗi laso min connata ɗum mawɗi ɗin ɗo buuɗi 33 nokku to baɗi seni to woɗɗi noon dow buuɗi lasoji ɗiɗi mi yi'i ko ɗum wala e ɗum waɗi ngam essence ko neɗɗo wattata nder loore ko yaha no ɗuuɗi ɓurde ko moto ɗum waɗi ko mbimi jon o mi heppata waylude waɗde goɗɗum
saalay amadou jahannoɗo hormir no endan ko hannde nde endan warti no waɗa coggu galas ngu endan kano o wi on dow fi haɗugol moteje jiilaɗe o endan le département belle yara no laati saɗorma sanne
nimɓe gure laddeji ɓe garta soddude galasi on warannoɓe no koƴa ɓe ɗuuɗi ɓe ngala no gara kade ɓe ngala moteje ko warta jon o jom en loreji ɓen do nongodi nimbe mumbe kwa yata. Ndene bipe uro wara wape to amino choda, bipe dito sapo beni mingo mide nkepa emue.
Bako tawada, sato maji nongodi efi on endan, hadai sukape endan angata jotongol endan. Sabu edu wadana pe jati, kepe ndere uro belle yardo.
Jon kuma sai men jaha der wuro mara to sukabe ummatore rewbe imma worbe be jaha der nokkure dedun ittani ferewbe der garin kaka e be ekkitine golle gadol kataaje e ko nanni titta men kettino ko banni men lildo men Mohammed mamman ko dun firti dengal fulfulde
e be ngada hember e nogay sukabe rewbe e worbe jiabe le gurden don kanyo tawabe e le hoggo ferewaybe to wiete garin kaka Latibe ni kebi janginama ikintinama noy katare wadirte. Abdurrazak Amadu, gote emape yuwaina Nigeria, wari jodi ele hogo ferebe ngo endam. Owimo kati mwoni o endam ni, wala mwata fugola godon, sewana tan, birgol dabaji. Omo mila ni, nyande godon, o ujoto wata kanko dukwanda nkataje de, wewe kwa nautere kule mako de, tawe ohoti dukwanda le urtu ojia atong.
Senzi sana atatechi.
Milu maku goto ni wani le jungo an. Ama chede, demi Koka, wakati min ekitano golla gadol katare don ya nyaloma fu min kokete budi keme joy ndagom nit ana wawi hadde ujinaaji jeegom jeetati le majju ni mbujirmi hore an hesse sodude be hande mi de wodi be joy
yanzu ina da dabbabe
no wodi helbe latibe hebay fu jande ekitano ko wadana do majjum be galadu kodna fu golla ngam ngol be ngada Rashida Abdullahi o wi nenno kambe be ele be kebene lawol do fi mo be tawa do mudum o
mama samu kebay andal fu jonkani wala fu ko be biimin minen don gatti gite minen kewabe deni min jamama yala minen gidi sokaku min biambe o mido yidi mi hinno mido yaha tella mido heba cero am sedda mido resa ko gimmi mi sonna woni mido sodua chondi farin an mido wula ngam ba wuro amin non watti
sukabe tawabe le hoggo ferebe garin kaka hande de be eltana be gattene jungo seeda be keba be ngada haajeje mabbe no haniri eno wodiri fu
jon kuma sai men nata der fijo chonnyinol balli
Aisar ko darta ni fijoji chonnyinol balli di andan ni sai bien ko super league lata bal itto dira chaka pelle leede Niger de andan ni no e hore mum gada nyaloma mabbe sappo e jeena bo AS gendarmerie kan woni yeso didi la so didi e didi
non non bannirawo AS Niger le kando kawon didabo imma didi chapande tati imma jeddi AS garde kawon tatabo Sahel SC kawoni gada imma didi sappo e jeego Omen kantani o habaruji amen suka umator meti ketnaki on ketni men don gidi ettinago habaruji onyo on dola RT3 didi majo on jobata budi bagot sai jangudi on kiyaye